Ele a toa se skuea I nisi o le faa sisi en peipa lea nana na I le tanga o le ofu wai o Cameron Bancroft. Ma mafu wai le faa salanga ua faa te ai mo le se fulu mele lua masina le ka peteni Stephen Smith, le sui ka peteni David Warner, a toa I male iwa masina o le faa salanga o Cameron Bancroft. Masalo po le tau o le faa si sen peipa lena, ele a toa se lima sene po se se fulu sene. Ae I le tau, I totongi, ma sponsorships a I lātou nei, e whaitau miliona tā la. E le ngata I o lātou totongi I lalo le Cricket Australia, le I tūtino whaatina o le tā alonga kilikiti au se talia nei, ma le auwhilia le atunuu, ae o a lātou tupe maua po o totongi mai sponsorships, mai company, ato ae le tamilosanga sili o na lawilo o le kilikiti initia, le India, Premier League. Aile ngata I ina ia I lātou nei. E whaitau miliona tā la fōi ua lusi e leitu tino whaatina o le kilikiti le Cricket Australia ina ua whaama amulu nisi o sponsors e pei o le company a Magellan. E lata I le se full miliona tā la le sponsorship a Magellan na sainia ma le Cricket Australia I le masino au kuso le tau sangane te nei. Mō le tau sangane nei. Ae na whaalia le whaatonusili o lea company, Hamish Douglas, e lea ngā tutusa lea mio na whaalia e le kāpeteni, ma le sui kāpeteni o le au. Ma la tau whainga whaavae, po o anga mio tonu e whaatawa I na le company. Na ia tā ua, o le mafua anga lea, ua to e whaaui ai I tua, la tau whaatupenga po o le sponsorship o le...
A conspiracy by the leadership of the Australian men's test cricket team, which broke the rules with a clear intention to gain an unfair advantage during the third test in South Africa, goes to the heart of integrity. Regrettably, these recent events are so inconsistent with our values that we are left with no option but to terminate our ongoing partnership with Cricket Australia.
Le whātonusili o le company Magellan, Hamish Douglas, o David Warner, ma Cameron Bancroft, na mawala sponsorships mai le whaletupe le Commonwealth Bank of Australia, ato ai ma le company ngosi ofu ma se vaita alo ale ASICS. I se whamatalanga ale company ale ASICS, ua tipi motura lato whinga pa anga ma David Warner, ma Cameron Bancroft, ona
As a result of last weekend's event in Cape Town involving members of the Australian men's cricket team and following the sanctions made by Cricket Australia, ASICS has terminated its sponsorship contracts with David Warner and Cameron Bancroft, effective immediately. The decision and actions taken by David Warner and Cameron Bancroft are not something that ASICS tolerates and are contrary to the values the company stands for.
Se whamatalanga mai le company, ngosi ofu, ma ngosi se evaeta alo, le ASICS. Ua fufulu fo'i malima o le taamilusanga initia, le Indian Premier League, ia David Warner, lea na kapeteni, ile au a Hyderabad. O le company ngosi Weetpix, a sanitarium, ia ua fufulu fo'i o lato a au, ma la lato whainga pa anga po le sponsorship ma le kapeteni Steve Smith, talu ona fa'ate aina ma le au, ona ole mea na tupu ili test lona tolu I Afrika I saute. Na faalia ili faatonu po ole pule ole company Sanitarium Australia, Todd Saunders, ele iatangia ili faai unga Steve Smith, le itu ai ngā tangata e mana omia, e avatu pe avatu ale fe au I tamaiti matu pulanga ili tatau na faamaoni maami otonu ili taimi ota alonga.
Weetpix ambassadors represent our brand values of trust and integrity, and they speak to everything that is good about being Australian. Their role as a Weetpix kid is to inspire millions of Aussie kids to be the best they can be. Based on the ball tampering incident at the findings of Cricket Australia's investigation, we are unable to continue our relationship with Steve Smith.
Le whamatalanga mai le whatonu le pule o le company Sanitarium Australia, Todd Saunders. O loo faa waupea le sponsorship al company wa alele al Qantas ili tu tino faa tina o le kilikiti le Cricket Australia.